Manze, usituangushe kwa hii deal, sawa?
You guys ever have angusha deal? Sisi wangusha, thanks manze kwa kuni trust. In fact, Sato, what are you guys doing in Sato?
Dealers.
Si kuja my digs, kuja ni kwangu. Tuchome nyama,
sawa. Sawa.
Nyama. Kipati tu, kibarbecue, pool party, pool party, pool party.
Hey, unapool kwa nyumba? Hey.
Ujai kuja kwangu?
Zi.
Last year. Jemo, ni Jemo alikuja kwangu.
Shinsuke, nameless, Mwanabuja. Shangwe, shangwe, yata yoniji ya nayawaza. Sazingine semacha iwe, sazingine napenda mzaha. Na yule, lakini wakileta vita, tutatulia.
Sazingine tuwapenda ngaraga, sazingine tuwacheza chakacha. Sazingine ugali sukuma wiki, sazingine tuwakula mabaga. Sazingine naka kwa economy, sazingine ni business class. Sazingine kikombea uji, sazingine shopping kwa glass.
Sometimes we are serious, sometimes baby we let it go. Sometimes we are serious, sometimes baby we let it go.
Twapata msiba ya kuhuzunisha, saa zingine twapata baraka ya kufurahia. Sometime I'm low, sometime I'm high, sometime I'm getting a blessing from the man in the sky.
Weka mkongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza iwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze. Kongoje chini chakumpa mpe, chini chini punguza uwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze.
Sometime we are serious, sometime baby we let it go.
Sometime
we are serious,
sometime baby
we let it go.
Since everybody's here, let the party go on.